Omuntu wakula chokembera, yeri ayangu atandi kusowa. Omuntu wakula chokembera, yeri yegororo sanga kota kota. Omuntu wakula chokembera, yeri na kanyemo sanga katika nyanya. Omuntu wakula ya ukamuvane, nebo aba mupara medyo sanga bongota. Omuntu wakula yera vira nyo, bia yokete do sanga bisemu. Omuntu wakula afune ntondo, aba moro entondo bayigo kuloga. Omuntu omukulu nga yasobeza, omwana berali wawo yarugwamu. Zijaja yangu wakulo jolero olweka, nakuba nomula usonga yabirese. Nakwata n'omukko ng'ate mukambwe, mukwana gwe vayo kyokka nga ya. Omuntu wakula ate abamu bafunamu ettima, yandiyambye bano okukola. Ate omusanga yabalemesa, nange ekyo kyanyizisa n'embagajjata zigyennangirire nti abantu abakuze mulina okujjuka. Waliwo kiyamani eyo gye tubeera, yakola etteeka naye ne limukwata. Yagamba omuntu bw'aweza emyaka 80 ng'obwakiyamani takyabusaana, kyokka ye bw'alabye ng'atuuse mu 7 n'atandika opapala nti nno ligibweo. Gundi nnyoka toddira enkanya nyo ziyita ebiseera. Gundi nnyoka ozadde baagera kikuba n'ozina. Gundi nnyoka olukula liyongo walwati baagera. Gundi nnyoka envine bw'ozisala emyaka olabika, abantu abakuze mulina okunnyoka. Soma mugamba ffe bafuzi b'enkya, kyokka bwe tumala okusoma ne mutumba emirimu. Mugamba nti emiti emito giggumiza ekibira, kinaggumiza kitya ng'abakuze temunnavaawo. Muli ku migava emito musala embaawo, kyokka ng'emivule egikaddiye egiri ku luggya. Mulese abakaddiye bano abalina enkanyinya, kyokka abavubuka abandikoze ffe tugobwawo. Wano mwaleeta ssente z'okwekulaakulanya, kyokka ekyannuma ate mwazibwa bakadde. Mbuusa mwabawa bategeeka amaziika gaabwe, oba bagula empeke beeyibule badde buto. Ssente zaakubula mu myaka 38 n'ogenda mu 5 era ne zigaana. Kati oli mu 7 era okyawaalirira, leka n'abaana bagezesa emikisa gyabwe. Myaka 6 naawe ovuga booda nga n'amawugwego tegakyasobola mpewo. Bagamba giwe omwana owoza bajja kunziba, tibukyozeevugira ziri wazowezeza. Watandika okubajja emyaka 48 kati oli mu 7 era okyali mubazi, tokyalina n'amaanyi gaakukuba nnyondo. Kyokka we bakumma emirimu ng'ate otulutuma okwetunda, watandika oyina 14 kati oli mu 5 era oli mu kulenga. Ofuuye emmindi n'amannyo ne gakyuka, kipya ki ky'olina kwavuganya ab'14? Myaka 6 okyali mu butembeeyi, n'okusala ekkubo omala ssaawa nnamba. Linda City Council olweri beesazeeko, olyekanga mu ssukulu wakukubye ennempi. Okuvuga takisi ng'oli wa myaka 8 oba ng'asiga mu biseera by'okukungula. Wayigiriza basudde okusuna endongo, n'akadde wanaafa oli mu biddongo. Ne bazzukulu bo basuna ndongo, kyokka okaayanira foomi ofunya n'okulwana. Gundi nnyoka toddira enkanya nyo ziyita ebiseera. Gundi nnyoka ozadde baagera kikuba n'ozina. Gundi nnyoka olukula liyonko walwati baagera. Gundi nnyoka envine bw'ozisala emyaka olabika, abantu abakuze mulina okunnyoka. Abali abagamba munange nkuzeemu, naye nkyayinayo obwako obutono era ntegese bangi bendireka. Abalireeta kasukaali gye ndibeera, muzeeyise nkubuge nze nkwagala nnyo. Wakola ekintu nze kye nnali ndoota, wagambako okuze leediyo k'ogiveeko, oleke n'abaana bafune kye bannaalya. Ne mukayimbira era wavaamu, kati ojja buzi kukebeera bigaanye. Siriva kyagulanyi naawe wakola nnyo, wava mu bidongo tewalinda kuswala. Abantu betuyimbira nga bamanyira, eyasasudde okulaba yakugoba nti oveeyo. Bafuuka n'emmeke be bakasuka agaveera, kyova olaba byetaaga bavubuka so si bakadde. Gwe mu biseera by'akasozi wali mu ddongo, kakwowabula ne ku nsobi awo ezikoleddwa. Kyokka na kaakano era okyali mu ddongo, naye Neba sango yamba de chinombo saliba.
Kuonde nyoka.
Totire nkanya nyonzi itebisera. Hey, mwabaka dungu kamu. Temunindo bame yamanya. Golode nipani. Namwe mweke vere mumuli mutieyo. Hey, mwaba imbi baraka. Atebwe masonga mochi bachibinyo. Hey, namwe mipira. Mulekaba msai moto wazanyo kundiba. Zei mayanja. Omukazi mukase bonga gwali boda. Musei wafe. Kebele muboko lana baba kuziba binyuki. Ho! Aba security. Nemu mwenda ba mwaba kadi. Aproducer. Mweno nyenezenga sinaba menya. Chitange amiri sengendo. Transport yata wera gono nyaza visa. Chari wange baby boy. Gwa kusiba mviri no nyuma leje chisera. Basta iga, jigiri zambi seyo kubana wenda wa. Producer jona, engomo jikuwe na ye enyine yo. Tojikuatako.
Remember where you got it first. www.djericom.com